nacala isahluko seshumi. Kuphakathi kwamabili ebusuku ehostela, uNkulu nomlekeleli bazifihle ngaphansi kwezingubo embhedeni kwazise nezulu yakhemezela emnyango. Kuheleza nomoya obandayo okhipha unyembezi. Amaconzi alokho ethenje qhofo qhofo ngewindi. Umoya nawe emnyango uyacula sakushaya ikhwele. Nokho ngaphakathi endlini kuthokamele umsakazo ulokhu udlalela phansi. Nabo bayazixoxela nje akekho oke walala. Ikhanda likaNkulu sesifubeni sikamlekeleli uxoxa naye nje ulele esifubeni ulokhu evusa ikhanda eqabule phinde futhi iqhubeka ingxoxo. Bayahleka kwazise uyathanda ukudlala nokugitazana nokuncinzana uNkulu. Njalo nje uma umlekelele kwakhuluma amagama aziswana zomuzwe sesho ngozipho noma vele alulisandla asise ngaphansi kwekhapha amgitaze. Uyogxuma-ke umlekeleli ayobayobe kwazise uyakusaba nokugitazwa. Usizakeleke naye uNkulu ngoba usevele amthuse ngomgitaza athi,
"Phinda kwakhona uthethe. Ndithe phinda kwakhona undigezele emkhizi."
Lapho isandla sesingaphansi kwekhapha sicupha ukuthi umkhizi akhulume bese yagitaza uNkulu. Useyoxolisa kumkhizi zama ukuzibamba ukuthi engahleki. Lo baby lo sengithule kusasho lutho. Ngithule
stata. Yoko uhle kantoni? Ye, uhle kantoni?
Akuhleki, akuhleki. Ngiyasihlekakela. Amgitaza uNkulu useyopaquza kumlekeleli aza suka embhedini nami ngezinyawo endlini ahleke. uNkulu udlalisa iminwe emoyeni sakuyinyakazisa ugaqa ngamadolo embhedeni uza kumlekeleli ulokhu ethi,
"Uyabona xa ungasondeli apha kum uzocela uxolo. Ndizawuphakama apha ndize kuwe ndikwenyeze kwedini uyandiva ndithi ndiza kwenyeza ude uzichamele."
Ulokhu esondele njalo uNkulu wahlehla umlekeleli waze wafika efrijini walivula wasekhipha i-bri pack. Wafika la afake imi, wafika. Ngeyibeka le bri pack kusasa, befika ibeka sondele sokizwa kahle. Usho nje uzama ukubamba uhleko yize limehlula umkhizi. Ngoba uNkulu ukhonza ukudlala waqhubeka wasondela khona kunjalo waye wamgitaza. Akasithambisanga-ke nokho umkhizi, waye wadumela inkukhu ebandayo ezama ukuqhelisa ngayo uNkulu. Kodwa kwaba nhlangazimuka nomoya. Wazama ukubalekela embhedeni sebemi ngezinyawo manje nhlangothi zombili zombhede. Kwazise-ke nokho indlu incane akukho lapho ungabalekela khona. Kuze kube bayiphinisele efrijini manje inyama. Kuthe umevula ifriji uNkulu wathola amaqhwa ehleli ngesitsha sawo. Kwathatha amabili wafaka emlonyeni enganakile umlekeleli. Wathatha lilodwa uNkulu wanameka emhlane wagxumagxuma umlekeleli esithini ethi sengathi uyasho ethuswa yile nto ebandayo. Sibuye ngumkhwezeli isikhulu uNkulu. Nguye bele pheqe iqolo uma ezwa le nto embandela kabuhlungu emhlane enamekwa umlekeleli. Azilamulele ngokuthi aphinde futhi amname ngalele bese lisele emlonyeni. Bagcine sebewadla futhi bebambene kamnandi behleka sebevimbene manje ukuthi kungabikho vula ifriji. Bavimbanise ngohleko sebebambene manje bayaqabulana manje khona lapha eduze kwefriji bancikisene obondeni. Asebenzisa amandla akhe umlekeleli acindezela uNkulu obondeni sakumqabula. Qede amqabule nangempela uqhubeke umdlalo wokusithokozisa. Bakhathele bagibela embhedeni bakhokha umoya bagonane. Ubone nje ukuthi kuvunguza umoya wothando nozwano kulabantu bobabili.
Ngomso andizuya emsebenzini. I want to spend one more night with you, Standwasam. Besides, ndijongile apha endlini awunakutya, so bendicinga uba sivukele i-Pick n Pay ngomso sithenge ukutya kwaye ndifuna uhlamba newashini. Andivani ke newashini mna.
Kusho uNkulu eqala ingxoxo. Wahleka kancane umkhize wavuma ngekhanda kwazisa umlomo owungasavuleki elalela ugijima kwegazi. Bagcine bazumeka bebambene nje kanjalo besongene njengefinda liboshwe yingxele lingasaqaqeki. Balala nje uNkulu ikhanda lisesifubeni wabe senkolomfele endodeni yakhe. Umlekeleli waqabula ikhanda kumuntu wakhe wabelele ngasesilevini sakhe seqabula nje izinwele ezabe zinuka kamnandi.
Ndiyakuthanda mkhize wam.
Kungathi uyaphupha umlekeleli. Ayi, nami ngiyakuthanda Sithandwa sami. Bathula kwaze kwabe bayazumeka.